Domestic violence. Mu kipso obula lwaki tomutwalira mukyala ewaka. Obula bobotona lwaki togula kalamu mwana asome. Oh my God, okanya kunywa mwenge budeti ngolumbo mukyala liwaka. Abana nokuba omukyala novumanga kunyiziza simulala mukyawe. Bobo yomba yomba ngoma nyiti yoyo.
I'm sorry, chigambo chitono nyo na ye chituli machitia. Make us believe it, why don't you spare a beer groups?
Yo, yo.